napenda kubang. Unaniletea star, mi mwenye star. Mama yangu star, baba yangu star. Iyo pepe yangu star, ex wangu star. DJ wangu star, mpaka bodyguard star. So situleteo star, tushobokeo star. Wanangu master, mpaka snitchi wangu star. Unaniletea star, jirani yangu star. Mwenye nyumba wangu star, mpaka boda boda star.
Kama
nisa nini, I got show show.
I got show show.
I naga gutubu tubu.
I naga shobo wanangu.
My sponsors wanazo do.
I naga shobo wanangu.
Huvu za kiume tunazo sisi.
I naga shobo wanangu.
Yeah. I naga show show.
I naga shobo wanangu.
I naga kujishaua.
I naga shobo wanangu.
Daga akipita na bwana ako.
I naga shobo wanangu.
Nawe pita na baba ya.
I naga shobo wanangu.
Mala oh. Mademo sinza tabata na UTI. Mademo achuga kiunu kigumu. Mademo mbamba wanaomba vocha. Mademo fupi eti wapishi. Nyo, so situreteo star. Tushobokeo star. Wanangu master, mpaka snitchi wangu star. Wana niletreo star. Jilani yangu star. Mwenye nyumba wangu star. Mpaka boda boda star. Oh, anaga show show.
Anaga
kujisha
uwa.
Kwa ukimba macho matatu. Sisi anatupa jijo moja.
Kumanisha nini?
Anaga show show.
Anaga show show.
Ainaga kutili tili. Wewe ukimleweza. Sepa bedi tunamukeshesha. Nataka gali na hauna salio. Wana mdogo zuna kijambio. Pigia kelele nyingi kama unakalio. Na kama unakalio tingisha ilo fagio. Nyo,
so situleteo star. Tushobokeo star. Wanangu master mpaka snitchi wangu star. Unanileteo star. Jirani yangu star. Mwenye nyumba wangu star. Mpaka boda boda star. Kumanisha nini?
Ainaga shobo wanangu.